unapai vitu za chuma?
Eh, hizo ndo zinakuaga hiyo guys security. Viti za chuma, kitanda ya chuma. Nare ikitokea unatoka na mattress kama.
Juu ningepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kuvuliana tu kurukiana tu patuli hata tu wacha tu.
So vile nilikuwa nasema Joe, you guys unaambua uende to higher ground. Unabaki umetoka Madhare. Umefika masai za Mudhaiga, umejipata chokwa ka petrol station. Ukienda pale jona na mapaja yamepanuka. You guys demo anaendelea kupokea mzigo wa dhambi. Alafu najua kama toka kwa flood. You guys go like I'm not the only one.
The other flooded area.
Oh, you're as choma. Zashtukia raeme no kuido iko. Pia mimi anaweza nisaidia.
I want to mark myself safe.
Hizo ndio donations you guy. Unajua watu wanapewa sahi chakula. Nasema mimi sitaki chakula kwa leo. Nataka kitu kingine.
Madam.
Tuma donation bwana, mimi ni victim of floods.
Dawa moto ni moto.
Hapo unaingia unaingia. Sina ni pia naishi muda. Jimmy Wanjigi.
Nishasikia.
Inafani ende hapo kwa mlango yake.
Yeah, so dawa moto ni moto. Ya wetness ni wetness. Eko nani?
Eko nani?
So you guys, hii story ya place kama Madhare hivi. Kwa nini maji lija hivyo? Kwa sinajua, nyiwaga katikati. Sindo kuna Mudhaiga hii site, kuna Isili, alafu nyiwa mko katikati.
Kuna
Madhare Valley.
Kenya Air Force, and then... Mudhaiga. And then before Mudhaiga kuna Madhare Mental Hospital. Hiyo nimeshikana na slum.
Yeah.
And then sasa the next side ya Madhare Mental ni leafy suburbs. Ukienda huko unapata na leaves on the floor. You guys. Kwa barabara unapata na tumatawi. So hivyo ndio iko.
So kuki flood unafikiria kuna kwa gana warning you guys, because of course tuliambiwa El Nino inaenda ku happen. Alafu tukasema tume pray El Nino ya happen. So kuna vile kuna wasi wali seek higher ground before.
Yeah. Kuna kwa gana warning because kule chini kwa mto nini watu upika changa. Juu changa inapikia nko kwa mto. So maji ya Madhare river inaonga ni black. Always.
Yeah, oh, okay.
Black you guy.
Ingredients.
Ingredients ni black.
Yeah.
Lakini sasa ikianza ku turn brown. Hizo leza kupika changa. Namna gani? Kibuku na nyesha unajua.
Kabeti.
You know these drums za changa ziko ndani ya mto.
Oh.
So maji kikuja moa binaanza kusukuma bizi. Inataka kuenda na hiyo drum.
Kwa nini inapikiwa kwa river?
Inapikiwa sina itaji nini?
Cooling.
Cooling.
Eh.
Sizo pipes zimeingia kwa hiyo maji ya sewage zikienda kwa mtungi.
Oh,
damn. So hizo pipes zimeingia kwa mto. Ina cool down. And then
like condensation.
Inatokea ile side nyingine kwa. So rais gira maji imeanza kuwa brown. Unasikia toa hii drum kwa mto wewe bwana. Kia buku na nyecha. So hizo rais zikikamu zikipanda hivyo juu, unajua Madhare lazima upande. Hiyo nika unaenda unapanda mlima.
Yeah.
Msipowasikiza, nyinyi ndio next. Nakuja, mkae mkijua maji inakuja. Tumewaacha maji huko chini. So msipowasikiza ni hivyo. Kuna kugana hiyo warning. Kuna kugana hiyo warning.
Na kwa Kenya, kwa Kenya inaweza kupata pia tu. Ingawa umelala. Kama mseka mimi ule ulala kabisa. Sikaweza nipata.
Kana kupata raka sana you guy. Kwanza hii mvua ya usiku. Maji inakujaga inapata raya za kawaida. Wewe unafikiria ni mwizi anapigwa. Unasikia wachilia mattress, unafikiria ni mwizi anapigwa. Yuko kama ni maji ya mvua jo. Alafu kuna raia wagazi naingia wakeja za watu. Anajifanyisha tena salvage vitu kumbe anaiba.
Kuiba kwa floods ni unajua.
Raia inaiba tu kwa floods tu kiraya. Unapata raia zimekimbizana huko juu. Raia na umeona mattress ya blue. Mbona mattress ya blue mtakipanda nayo? No mattress gani? Ilikuwa na maji kidogo, iko na maji pande moja, lakini naijua. Raiwa guys, kama hii ya flood niliona D huko Gitare Marigo, because hapo pia
jua visa
Gitare Marigo. Okay. Hapo pia mtu wageme pita. Niliona raha ikizusha jo. Sufuria zilikuwa zinaenda Uganda. So jaezi vukariva because ina flood. Na keje kwa ile side nyingine na hizi tumia bridge because anaingizia sababu maji ilikuwa inakanika nataka kuja kwa bridge. Sasa anapatia na order jo. Mtu asiguze hiyo sufuria nimewambia wewe nimekuwa na wewe. Wachilie hiyo.
Oh, it's gonna maji kwa natoa sufuria kwa hao.
Eh, maji natoa sufuria. Ziko hai. Kwa nini sicha kuokota sicha kuiba? Nimechukua ya mtu. Eh, inachukua.
That's crap.
Ah, imeletwa. Imeletwa literally na an act of God.
Yeah. You came letwa na wewe ulikuwa kando ya mto. Na sufuria imeletwa. Okay, na kuchukua. Na ya makali Yesu wewe. Nimekuona. Hiyo sufuria naikujia.
Zinakuanga marked.
Unajua ile inakuja, unajua ile itakuja kwako jioni.
Niko FKN.
Erudisha sufuria.
Yeah, I'm going to do it. FKN.
FKN. FKN. FKN. FKN.
Shita ni. FKN. Francis Kiven Jerry. I'm going to call Francis Kiven Jerry.
I also identify
as the one. Yeah. 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 Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Eh, mitungi yoga zina float kuflot.
Kwa sababu nilichekea nini? This time kaposho mil kalichukuliwa.
Eh, kaposho mil you guy kalienda. Sasa hapo hivyo unajua kuna mule ya fulani you guy. Wanazushiana mbaya. Wanazushiana mbaya. Juu unaweza pata imeno hizo by the time inafika Madhare North. Maji wa game yanaanza kupungua kidogo.
Yeah.
So unapata kuna raya imefungua tu posho mil. Madhare North. Nasikia
tu. Wakukisha dry.
Eh, hey, unaona tu brand new posho mil.
Now open.
Raya zinakuja. Nataka kwa nataka kuangalia posho mil vile na kaza hapo yangu ilienda na maji. Nataka nione hiyo.
You get the first thing zafanya nikapaka rangi mimi. Tani ka blue na kapaka black.
Sika megonga gongo, sika taonekana kama megonga gongo.
Sitasema watu gonga kila pala. Na mikiona kapaka rangi.
Kama megonga gongo kana kaka umetoka kwa flood. Eh. Kama gonga gongo na tumawe mawe.
Kwa hiyo chikita ulichikira yazi kienjoy sakaja. Like kuna nini pia zilikuwa picked. Ulicheki takataka. Hizo nini za takataka kuna zile zibebwa na floods. Raz kenza kuenjoy sakaja ati sakaja ameanza kutumia electronic garbage collection. Tuko tunapelekwa na maji tu. Tu tunaitwa garbage. Tuko tunapita tukienda.
Garbage yote ilienda.
Hiyo kwa ilikuwa ni serious.
Yote ilienda but
so is it like is there a place because this was furia where do they end up
kuna place inaitwa nini valley valley bridge Madhare valley kuna kuna bridge flani hiyo bridge ni kwa na Madhare North so hapo kwa hiyo bridge ni palace kidogo because ni barabara ya lami so ni palace kidogo kuingia chini so vitu mingi waga zinakuwa hapo hivyo kaka kuna vitu mingi sana zimebebwa unaweza pata bed lakini imevunjika juu ya maji imekuwa mahapo. So ile time nyingine El Nino in the 90s kulikuwa na oo hapo ilitoka. Because raya ziliamkia hapo 6. Raya ziliamkia 6.
Unakuja kutafuta vitu zako?
Eh, iko ai mimi lazima nifike huko. Raya zikaanza kupull. Unasikia yeye achilia hiyo.
Eh, ni yangu.
Eh, ni yangu. Because kulikuwa na vitu mingi sana zenye zilikuwa ni za chuma. Kiti ni ya chuma. Bed ni ya chuma because hizo ndo sana sana Madhare Valley hizo ndo watu ubai kwa hao sababu ya kuchomeka. And sasa kukichomeka unazisare tu kwa nyumba. So zilikuwa zimekuwa mahapo.
Wati unapai vitu za chuma?
Hizo ndo zinakuaga yuga ya security. Viti za chuma, kitanda ya chuma. Nare ikitokia unatoka na mattress kama. Then narudi baadaye.
Music school now.
Narudi
baadaye. The rest. Yeah, yeah, I think school now.
Pale cheki cool now.
Hiyo nakashikilia.
Ah, tunaweza.
Raya ziko narudi na raya kupaka rangi. Unasikia? Kuna kitu ambaye ninaniwaacha huko kiti na kitanda ningetaka nipakie rangi. Unapata ziko tu vile zilikuwa hivi gani? Kitanda kwa the same place. Viti Hey, nambo, hii ni sitting room. Sitting room utani charge ngapi kupaka rangi?
Yeah. So yeah. Unatoka tuna ukombe za plastic?
Eh, yeah. Na mitungi, na mattress. Mm.
Yeah. Kusafa ile nini back in the days niko tatumia zile ukombe za za chuma you guys tunachata vikombe
unazisare hapo you guys
kirudi does it get
hizo hizo ghetto fires you guys ulikuwa unapata jo nyumba zinachomeka raia ziko mimi siwezi toka hapa na ngoja moto ije nichukue vitu ya nyumba Reiko, nangoja mtu akuse kitanda yangu na atajionea.
Hiki hakuna, unataka kutumia moto ifika gi level.
Hmm?
Ile inaweza haribu kitanda?
Unajua vile waga inachoma nyumba kama imeenda. Ikaagi your place. Azini kaagi moto moto inakuwa nare hivyo. For example, sasa kama hapa ikimaliza kuchoma juni kejaka light kando kando inaendaga hiki. Ikienda ikaagi place moja. So azita chomeka sana. Chomeka kiasi and then zi.
Yule aende bado anacheka maskini.
Hii raya chana nayo. Wewe endelea kucheka hizo raya za kawaida.
Hivyo hivyo. Watu wakisema tu ni zima moto. Letu vitu zisibelt. Na mita temperature.
Yeah. Kusika sufuria kana baki hapo. Kwa na sufuria mzuri sina. Chomeka tu
na sufuria na yezi baki juu aluminium waga ina melt haraka.
Oh, aluminium melt. Okay. Kwa hiyo sufuria pia unaiacha
hapo. Aluminium melt juu kuna raya fulani iliachaga kabank you guy. Kale ka homemade.
Oh shit.
You guy kabata kama band. Nilia jo.
Oh, kalikuwa na noti na.
Kalikuwa na noti na coins jo. Coins zilikuwa black sote.
Coins ilibaki.
Coins ilibaki but zilikuwa black. Sasa akienda kubai nazo mandazi. Black coins. Za mandazi ziko hey, hatutaki pesa imeokotwa kwa moto bwana. Juu hizi ya shoe inakuwa black area ya gold. Sasa imebaki tu kale ka shiny ka silver.
Kwa kimoi.
Imebaki tu silver. Sasa yara hiyo pesa ni ya Kenya. Ni pesa inakaa si ya Kenya bana. Iko ni pesa ya Kenya bana. Angalia vizuri wewe. Kitu nimepanguza mpaka na steel wire nini?
Lakini hiyo. But vitu fanyaga mtu ana appreciate. Like, na appreciate zile vitu tuko nazo because wasa wanakapitia hapa inje.
Wasa wanakapitia. But wale watu wamesaidia na wapigia shout out you guys. Shukrani. Najua kuna watu wengi sana wame come through. Especially kwa raya za Githare.
Yeah.
Kuna watu wengi sana wame come through. Sijaona wana siasa but ni sawa tu.
Because ya footage kwa inatokea mob. Hata nini the Dubai Embassy sijui kwa hapi. Aje inakuwa ga beautiful you guy. Kuna ka TV fulani pale na shule. You ni OLED. Zile raya waga na do. Ukiwa ulichiki viti jo. Viti jo za embassy zilitoka. Kuna chikitu zina float. Yeah, afu unajua kiti ya embassy ya pale jo siwezi doubt. Yaani kiti mzuri.
Iko na gold plating.
Yeah, unizamua juu hii wacha itachomwa na jua mpaka harufu. Kutu pale
Sio. Kuna raya liko na bonga na namuuliza. After mcheki the nini floods at Dubai. Tu kuna ule kale ka video niko nimeshare. Si raya imeenda kuombea Dubai. Alafu anaona nini? Ma escalade. Ziko kwa boat. The being rescued. Maombi yake kafika mwisho.
Yeah.
Kwa sababu mimi niko namuuliza like aggregate hizo furniture ama gari. Anasema ataezi kuza. Namwambia tuweke kwa ship. But the times ifike Kenya zimekauka.
Yeah. But hapo embassy ilikuwa affected hapa Kenya. Embassy ya Dubai ilikuwa affected.
Oh, unasema hapa Kenya.
Hapo unajua? Hii hapa Kenya ilikuwa affected. So I share photos.
Yeah.
Inakuwa place open hivi. Hizo you guys flowers zijacheka na watu.
Dubai na hit was
wise. Zimekuwa serious.
Yeah. So ile pale unajua pia kwa unajua jo ukiona maji nakuja. Kwa uzenda juu zifunge na jua la haraka haraka lau zikifloat unazifuata tu. Because like Dubai embassy, they not miss them. Sia tuta miss hizo vitu.
Haya, si wako na budget. Na Dubai wako na do. Dubai wako na do. Hata hizo floods zao, niliona tu vile hii anasema. Kuna boat zilitoka from nowhere, you guy. Boat kubwa kubwa kabisa.
Yes, kwa zinabeba mandai. Ni cheki tu. But hiyo pia imenionyesha. Cheki runda juu kali. Kali nuka runda, kali flood.
Kali flood, you guy.
Kawe ni dingo.
Kali flood, uko you guy.
Kali flood.
Kawe ni dingo na uneza swim. That was your chance. Waja, runda vile inakuaga, ni place ukitembea hivi na uko suspicious takuwa unakataga nyasi wapi hapo. Kwa na kuona tu la Joeli mtu akata nyasi.
Na makeja
sio ndio zaingia huko chini unachua dawa baba. Naingia kula jo. Unasikia ka here they live abroad. This is just their holiday home. You guys go na holiday huko ndani. Na vuruga kuvuruga.
Juu I think hizo area za Ruiru junction. Itoga ni four junction like ya Thika Road. Kuna ile njia sasa inaingia na Ruiru. So ukiingia huko unaweza tokezea side za Runda.
Yeah.
Think sayo area yote ilikuwa imeflood you can. Hapo ndio nilicheki Eric kwanza na nini na boat. Hizo boat zingine tunasikuona gidhare. Niliona Runda you can. Naka hizi area wewe unashuku hizi raha.
Yeah.
Kwa nini wapeleki hizi vitu ya?
Gidhari unajua kuna vile hiyo boat inaweza kosa kurudi. Raya zitakuwa ai sasa mvua kwani ni siku moja? Wewe acha hii kitu hapa mvua inaweza kuja kesho.
Yeah. Kanu.
Hivyo kiraya but alifanya poa pia Eric kusaidia raya za huko huko Runda huko.
I was also looking. Na nini yuko Runda sikuwa na other floating items.
Kwa Runda ni ile
place. This sexual operators.
Kuna masufuria.
Yeah. Ni sexual operators.
Ndio nasema alafu inaniangalia. Runda kuna mtu anafuata sufuria.
Pale pale unajua unapata place kwa Runda utapata everything is insured. Matiki sana jo. Kuna hiyo lakini unajua kuna zile vitu wezi insure. Wezi enda pale useme hii natumianga kufanya nayo ngono. Hii
inakuwa. Mzee akiwa holiday.
Yeah. Lakini mademu risk yuga. Unajua kitu kama hiyo jo kitu ya kinembe ka hiyo. Sasa hizo ndio zinapata imepata maji na ujui jo. Na kuchapa nao kinembe jo kuchapa shoka. Shoka ijua
ndo like kini mod gani.
Yes. Ayeye. Bado zapata jo kwa kana float.
Kana float.
Yeah, kwa zile ni remind tu. Kuna story fulani jo nilionaga jo kwa nini niliblanda. Sikuchapaga screenshot but nilionyeshaga. Ili happen in the US jo. Kuna place US wife na hazi walikuwa na fight. You guy jo ati wife alichukua gajo 8 inch. 18 inch. Dildo you guy. Unajua wife anaita nini? Kuita Godzilla. Alitandika ira ya ya kichwa. Alafu jo alikuwa imefura jo.
Yeah, nimeona jo.
Game iko na inaitwa kwa nini ile kifura ile kiki
kinyundu
I think hata iko na blood clot hapo
yule jo
kani half his forehead mefura hivi ni kat tumor unaweza fikiria hata iko na tumor sio
lakini my wife jo yani hii episode tumeambia tu kutileta na
mbona alimchapa na hiyo kitu unajua ni madharao sana hiyo
kama unajua shida utapata pia harufu flap kwa zile places zinaendaga kuna kuanga na ile harufu jo. Hawe kukungala huko
lakini bibi akinifiga
the last time kuyosha ni lini utisisa na zirai sijeri juu ni magongo ama ni juu ni nanusa
hata ni bahati ya kupata ka injury kidogo unaweza pata gonorrhea ya forehead you guy umepigwa juu
ni bibi lakini jo at least gonorrhea at least jo lakini jo Godzilla jo si hata ipatie jina ingine although afadhali
ito Godzilla ilikuwa ina mgurumisha mbaa
afadhali ito Godzilla try kumajijo Jada Pinkett iko na yake na ilitwa July Yeah? Oh, yeah, yeah, yeah. Before August comes. Enza kwa nisiria.
Lakini kichapo na kitu kaa hiyo you guy.
Hiyo ni madharao lakini.
Unahopata hii wipe out. Any recollection of that day.
So lazima tuulizane tu. Yan, unaweza kubali bibi ya kuwa na ka sex toy juu.
Zi.
Yeah, ukubali hata kama nile zzzz.
Ah, zi yu.
Yeah, okay. Misarabja?
Kiki yote. Mimi ka vibrator simba. Ka vibrator bibi ya kiwa nako simba. Maja sahi, vile miaka zimeenda, ineza katakura huka jo. Mwambia, mwatoto tunasumbua na nina nime invest kwako.
Hawa jo, rato wa gara ya regi. Yeah, positive vibrator.
ile blanda sasa ni hiyo 18.
Yeah. Hiyo jo
18 inch na mwambia hapana.
Hapo kwambie Oh baby, I'm waiting for you.
To do what?
Yes, take it. Ukiingia kwa bedu. Ye taini anaibuwa dhoji. Napata tayari ya shato of 6. 12 imebaki. Anakwambia now continue.
Kama ibreta si mbaya. Kama ibreta wacha acheze cheze nako. Unajua squeezy ni independent woman you guy. Squeezy tunaishi world yenye. Hizi vitu ziko unawambia cheza cheza tu na kama ibreta.
Kusunajua uzula kama ibreta ya ni nini? Kane za kusaidia. Kwa ile time yuko pale, waweza kachukua useme tufanye pamoja tu. Tumfurahishe pamoja. You guy lakini deal to you guy. Yes. Ile staki jo. Kala nijo tunaweza collaborate. Because kala the only thing anafanya ni kinembe. Kanapeleka kinembe rating ina ile siwezi.
Yeah. You can't speak that fast. Tunaweza
collaborate. Lakini unajua ni nini jo mwezi collaborate.
Ila ingine.
Godzilla jo. Godzilla ishi jo.
Hiyo ingine ni serious.
Unajua akitoa Godzilla na kutolea zile za even a baby's head has gone through there before. But not Godzilla. What was the baby? He didn't just talk.
Mtoto anakuanga 50 centimeters.
Katoi ni kadogo. Katoi wa kadogo.
Average. Hizo ni?
Hiyo ni kayo 18 inch. 50 centimeters. Because 30 centimeters in 12.
12.
Acha cheki jo centimeter to inches. Alafu tuwane jo 15 hiyo 18 jo.
Okay.
Shida jia shida. Ni
19.685. Okay. Kitu inafika
kwa bumbu. So ni Godzilla atajafika.
Inshallah ataka kitu inafika kwa bumbu.
Guy
ni shida. Uwe mother na epi alikuwa na zaovyo. 18 inchu na jani refu. Refu atene zaumiza demu.
Akagonga nao jora yako kichwa.
Kwa zata hiyo si nini? Hiyo si kutia ngono sasa. Dema kisha beba hiyo. Hiyo ni weapon.
Yeah, hiyo ni weapon of mass destruction. Yeah. Hapo jo utakagaju you follow it. Utaki kujua. Nifuata yeye. Asha kutengenezea njia. But still tuki stick na kitu kingine pia ile happen hapa Kenya of course. Ni ile inaitwa Pastor Mackenzie. Ilitokea kwa news. Pastor Mackenzie alisema anataka vitu mbili. Anataka sabuni, anataka access to wife wake. Sasa unajua mimi nishawaambiaga siku zangu za ufuni. Waga napenda sana kucheza na sabuni. Kwa najikaza kisabuni. Kuna sikujo nisha jikaza na
ya sabuni. Leisure with geisha.
Kisha wambia geyo story jo. Ni kaza gani ni jo. Nili cheza na sabuni toyo.
Kuku.
Yeah, sabuni toyo.
Kuku kipande.
Yeah, sabuni ya kipande. Rata, ushe sewa iso?
Zizi.
Yeah, kuna sikujo ni kiwa mtoyo.
Sabuni ya kipande vile ni more fire.
Yeah, kiwa mtoyo ni kiwa kituka 13. Mita msasa njo 13. Nilianza kujichezesha mimi mwenyewe.
13?
Ya si 13 ndo mtu wapo, unaanza kustedy steady you guy. So kabla, sikuwa bado nimeishi ati kutahiri you guy. Nikamwajo kudinya sabuni ya kipande.
Kwa mwisho mwisho.
You guy niliamka jo. Yale ka foreskin you guy kalikuwa hivi. Hama jo wezi enda ambia. Wezi enda kwa mother ni mwambia jo hii. Hiko nene. Kesa hili bidi sana kwa najua tu deki nenda kukufa acho. Fit with time kakarudi tu.
Jembe
hata jembe. Sasa rafcha jo kwa kapa fada hiyo. Hiyo kwa hiyo siku.
Na ukishika hivi
siku haitumia. Haiko inauma. Iko itume fura jo.
Kipande unajina kwa gablanda design.
Kwa mechamu na mimi.
Inakuwa hata ukioga nayo. Lazima upake mafuta. Masikia gani ka ngozi
itakrack. Hey, wakaina pararisha kabisa.
Ngozi ni kaita crack. Kwanza hapa forehead. Unasikia juu ni kwa umeshikwa hivi.
Kuna se... back in the days ilikuwa ni midivo. Kuna raya zikuwa gana zina afford Vaseline. Uja sasa, ta area ni chop, bado ilikuwa ni design ya ocha. So, kama unachiki mafuta ilikuwa ina smell poa. Kwa ni flamingo, sijui geisha and what. Waseo likuwa unaguza tu kidogo, alafu unajipaka uso. Kama after. Sa shida ni you guy, jua iku hit. Unajua ilikuwa inakuwa so around lunch time ulikuwa na tu turaya tukimake faces.
Wakaina kausha. Yenyewe hiyo ndio ile kitu moja mtu anafaa kujua. Kama life yako yote uchayoga.
Alafu
kajipaka.
Kwa stretch face, you have been living a soft life.
The first time kwa naraya zikijipaka sabuni nilimboja. Nenda, sasa nimemaliza kuoga wapi mafuta? Nikona makuzo wako yake raya hino. Na wakana zijamaliza kuoga nini? Nilikona hizi raya ni nini mbaya?
Yes, mifanya raya za ucha wakana smell flan. She notice? Smell flan, ya. Afu napataka?
Kuna kakuni, kuna kuni flan hapo hivyo, moshi.
Yeah.
Moshi lazima ni guarantee.
Kwa na aroma fulani. So Mackenzie mnafikiria anataka kutia sabuni ama kuoga na sabuni?
You can, anataka ku create puff ad, you can. So sabuni nyingine. Of course, unajua hata akiweka wife hapo, ni ile long shot, ni ile. Aliona tu hizi demand, lawyer akienda kusoma zitakaa fish. Kwa natuacha pia Arusha jina ya wife hapo zikae fish. But mimi naona ni kama hata si alisema ni hygiene purposes you guy. But pia naona kuna kitu na pia anataka kutoa. Anataka kutoa kutu.
Ni kutu, nitaki namsumbua you guy. Nitaki namsumbua. Unajua vile nilimuona akona stress mbaya. Una picha zake yako na stress.
Kona hanga.
Ka conjugal visit. Unajua hajafungwa jo. Anaoja kama hujafungwa kunaga conjugal. Mpaka ufungwe. Kama hujafungwa. Kunaga conjugal jo.
Na kwani ukishafungwa kuna conjugal Kenya? Kenya kunaga conjugal?
Kuna vile tu makarao anaweza kuwa. Wife kuja kutembelea you guy. Mali kama kamiti. Kuna vile makarao anaweza kuonea tu room.
Unakosa
mtu amemaliza miaka hii.
Mwako kujajoka ananyesha. Lakini time utabagua. Unajua hiyo? Utabagua.
After 4 years you guy.
Yeah, after 4 years I'll bagua. Zile kabla nini? Kabla
ufike level. Kuna effect ama?
Kazi kinakuta kulisa kabla ufike hiyo level ulishayo ndoa dem akinyesha.
Yeah,
sio. Yeah, mimi sasa you guy ni kwa 21, you guy.
Yes, so sasa ndo nasema ukiwa jela sasa hizi utakujua.
Kwa sasa hiyo animalistic sasa hii. Zinadai tu hata si sex, zinadai ku mate. I want to mate.
Mapate tu dakika moja yake rosa. Odo ile raya inaitwa Drendende, iko inatuambia jo atika miti jo. Raya ujua kuna time ya kwenda kunyonga jo. Sukua kisema?
Yeah, kuna
line. Sio upanga tu. Na unajua tu raya zinaenda kunyonga na hakuna mtu anateta. Ingia pale. Yeye anaingia pale akakacha. So kipata raya fulani ile inaenda kunyonga for too long like kwa sala lazima ufikirie fast. Unamaliza sasa mimi naingia.
Jo ananyonga ndio arudi kwa line ya dishi. Kwa sababu ya kunyonga ni kama uende ukate wait kwanza. Ama ngoje line ya dishi kuirefu. So alafu naweza fanya both things at the same time.
So kuna hiyo but Mackenzie of course ndio moja sioni yake huruma. Kile ilifanya watu jua ka starve.
Shakahola manzee na hata hawakutuambiaga bodies zilifika ngapi. Mimi najana nilifika mahali hiyo count.
Yeah, tukaacha kukaa.
Nikaacha kuwa kwa TV juu ndiko nimewachekiwa sijui. Ilikuwa ni saa 2 ama saa 3. Ilikuwa imeenda. From there sijaiona tena namba. So hata sijui ni watu wangapi walidedi Shakahola.
Afu leo mimi nikumbusha jo mlichekijo kuna pasta wa pombe jo pasta wa pombe yuko on the run. Okay, wa joy you guy. Tikiwa joy, wa joy
yuko on the run.
Kuna post yake fulani. Ira yes Julian da wapi? Country moja hizo kina Dubai akina nani? Kuna consumer dollar jo hivi.
Yaani nilimcheki yule alikuwa vaa suti manzi anazihesabu.
So
ndio mwenye hataka kuchenja ko.
Maso juju wa joy alikuwa ni pasta hapa Kenya. I think alikuwa na promise wa safe get your say jobs in America. Canada kina Australia.
Yeah.
Alafu sasa ira ya saizi nasemekana iko wanted. Iko on the no fly list you guy. Unajua kishafika kwa no fly list ile kifika airport unaambua ngoja hapo.
Hiyo inaitwa kwa
security. Come to the reception. Alafu askari kwa security ile inauliza bado kuna nyesha? Hapana ni wajohi yuko. You guy wa Johi.
Nyeshe.
Hey you guy. Nyorosha raya. 600 million.
Niliona manzi. Kwa nini alikuwa anawakuliaje?
Nishaongea na 2015.
Yeah.
Yeah.
Oh, okay.
ni around unajua kama sijui kama rapture unajua this ka song kalikuwa kameko animation kana funny na 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 kana funny something so tulikuwa namuita kana funny after nani was assassinated George Moshai mlempi wa Kabete ulikuwa gana by election na alikuwa one of the aspirants. So nakumbuka raya yangu ikinipatia nini? So unajua kuna kuangana tule to sports tu mavijana wanabonga about politics, watavote nani. Sia tu watavote nani. Wanaulizanga nani amemwaga do.
Yeah.
So they're this guy young politician mwenye. Akona do anabaya mavijana ati hii. Naambiwa tie ni acha ya kama bonge naye nikauza nani eh kana fane kana fane
sasa uko na bonga jini
ana nikachukua simu nikawa like ni aje elections ni kesho the following that I don't think siku vote kwa sasa hiyo time kura yangu ilikuwa gastare sasa nakumbuka nikichukua phone naambiwa eh nani kana fane sinisahau yeah so last elections nikiwa Thika Road na cheki billboard sijui Wanjohi MP for example
oh you can try kwa MP
yeah, yeah.
Okay. Alijaribu tena
alijaribu tena
like kwa MP angeji protect
yeah. So I think hata ito sana sana alikuwa na okota ingia wapi
kutumia campaign
inaka ile ambition yake ya 2015 haikuisha cause ule msema nye hakupenya hiyo area yetu cause nani ndio alipoa hiyo nomination
nani
Waititu
oh okay
oh. Yeah, yeah. So ni katapeli tu you guy so ile anapale akafungua church wasio walikuwa na flock you guy ni zile mapost prosperity gospel churches aliwakusanya kola iko.
Yuko nasema nini hapa Kenya? Kenya hujo ni country interesting sana. Yuko nasema mimi ningekuwa naweza ku cure diseases you guy. Siwezi anzisha hosi, kuanzisha church. Lakini nashindwa kwa nini church yangu mnadungwa sindano kwa matako? Kwambia this is the Holy Spirit. Cuz raise that all too. Like kitu iko ga involved na church, maso to do sana. Cuz ina ile 600 million iko. Unajua watu wangapi walitoa
600 million pesa pesa mingi sana.
Raiko ina pose na
pesa mingi sana. Unajua mapasi umekdo mob na wagonjwa kuliko madoki.
Yes, nakwambia eh. Hapa Kenya jua tukwe na nini jo? Mimi na Reverend Natasha tuna run church. Natasha nakuambia mimi nakudunga sindano kwa matako. Tunaimaliza kwa jina la Yesu Kristo.
You
can't like swear it.
You guys were is inaweza tolewa.
Yes, no,
kwa jina la Yesu.
Watu watanini, watu watakusikia more than kwetu daktari na si autumii maombi.
Yeah.
You guys alafu baki ume invite Dorcas na nani? Alichoruto hapo. Waombe. Wakachini pale kwa baraka shanta kwa kwa pale. Mtakuwa first na second lady hadi 20. 34. Yeye ila confused na niko.
Doro.
Doro ni kitu gani? 34. Nina kumbe oh 5 years then 7 years. Yeah. After 7 years 2034 ikifika Ruto iko like I need 2 more years. Cherage iko badilisha katio. Israel sana kwa na sana.
Na more fire.
Yeah, but wajohi jo amenyorosha raya.
Amenyorosha.
Alafu ile jo amenikumbusha kuna raya fulani iko imeiba bilioni. Iko siko free. Naka kuna raya tu pia tushaibonga juu yake.
Oh, ile ilikuwa hiyo.
Ule wa mashamba.
Kakuyo, kakuyo I think bado ako ndani.
Iko inaitwa?
Nini ile yake inaendelea?
Kakuyo. Alikuwa gameka sako fulani you guy, eh?
Ekeza sako.
Ekeza.
Ah, ekeza.
Watu waliekeza you guy.
Nakuambia hata ni karibu niweke you guy. Karibu niweke jo ile kwa hit gidare vile inafaa.
Yeah.
Ile anza nikiwa gidare them days.
Vernacular station. Kwanza Kameme.
Yeah,
Kameme.
Ilikuwa na advertisewa sana kwa Kameme.
Yeah.
Na sijui ni machorona
gani zile vernacular stations.
Hizi mavernacular za wasapere.
Hata hapo ndio ulikuwa unasikia broti makuta makuta.
Kaza, kaza ukuwa na broti, kaza. Wayeyeye.
Mko mnakusanya kwa basi asubuhi. Mnapeleka
sightseeing.
Sightseeing.
Kwa zilikuwa rest.
Baadaye mlikuwa mjione.
Mimi nakwambia nishaenda.
Ushaenda?
Hai. Simi nilipelekwa na raya za kawaida.
Ekeza.
Vi. Raya flani ni tuongo njiri. Ilioga. Iliko na filati itapata hao. Wacha pelekwa. Kumu kama ni kamulu ama ni wapi. Kakeja yuga ya unajaka kwa wapi. In the middle of nowhere. And then sasa inakuwa. Kakeja tu flani. Mnaingia interior. Bisa kuna kakeja kamejengwa.
Yeah.
And then sasa inakuwa. Ah, sasa. He's a dio model. Nyumba.
Yeah.
Okay. Hii si nyumba karibu 1000. Eh, raya.
Yeah, because raya za Kenya tushayambo kwa tukisikia jina nyumba jo you get.
Nyumba walikuwa watakutengeneza real estate. Sasa sijui kuliandaje. Hata hiyo house hii kama bado iko. Hata hiyo land sijui kama ilikuwa hiyo raya.
Yeah. Yeah.
Because you know, they, funny, they never got the title deeds. So alisema sijui mpaka sijui kesi yake mpaka atia get hizo do kuna nye atakuwa na refund watu pole pole but ilikuwa ni raya more than 1,000 sindio?
Yeah, ilikuwa
around 1500
ilikuwa watu wengi ekeza ilikuwa na raya
53,000
53
na kumbuka walitokiaga kwa media house sikumuki ni media house gani wakidemonstrate watu wengi sana.
Alafu najua hii kesi sisi tumeisikia saizi. Unajua ilianza ilikuwa hii kitu ilikuwa deregistered when? 6 years ago. March 2018. Na mpaka leo sio hajalipwa do. Unajua hii ni ile uko na hold on. Ingia ijua tu do yako ilienda tu. Acha ingia. Yeye tu jua do yako ilienda jo. Rai inaitwa jo. So ilikuwa detained for a month. Like for 4 more days ilikuwa a month ago sijui kwa nini historia yake iko chini ya maji. Kusipia unapata media ya Kenya wamechotewa do fulani. So wakalenga. So ila hita disappear tu kwa news. Watu endelea.
Lakini bado kesi inaendelea.
Ya kesi inaendelea. But probability anaenda get away nayo ni rahisi sana.
Because ni mtu alikuwa na advertise sana kwa mainstream media. Alikuwa na advertise sana kwa media. Sana sana za wasapere na kwa ma-artist. Unajua pia kwa wasapere ukitumia wasanii unapataga mileage sana. Wasiwa marangu wasanii sana.
Jota nakumbuka nikiwa kwa self-help group yetu yuka.
Wapi ulikuwa?
Nikuwa self-help.
Nikuwa secretary.
Help yourself. Nikuwa nikuwa
nini? Nikuwa lishayenda kwa ofisi zao. Nakumbuka likiandika Ian and situi nani. Someone else umwaora. To go and visit. Inquire about. Ekeza sao. Yeah, ilikuwa ni 20. Yali kitambo.
Watu waliingia box.
Mino chosko na juwe ikon. Ilikuwa ni sako ya kisapere kwa?
Ilikuwa
ni
advertise yoko wa sapere sana.
Ilikuwa ni sako ya kisapere.
Ilikuwa ni advertise yoko wa sapere.
Yeah, ilikuwa ni advertise yoko sana sana.
Na nye, yeah?
Yeah, alafu before internet kameme morning. Ilikuwa ni wildfire.
Ekeza sako. Ukaone muda.
Sana kuna time alitry kuwa running mate yuga. Alikuwa natry kuwa governor Kiambu.
Oh shit.
2013.
Okay. Hizo raya zote. Hizo raya zote. Ata yu raya saini governor. Si Nyoro ndiyo governor?
No. Si Nyoro Matangi.
Oh ni Matangi?
Yeah.
Oh, Nyoro kwa ki governor. Nyoro waga nini?
He was deputy to.
Nyoro si alikuwa.
Nini? He was deputy to.
Si alikuwa na waititu?
Kuna Dede Nyoro na
kuna Nyoro.
Kuna Nyoro mwingine.
Kuna Nyoro.
Kuna Nyoro mwenye.
Huo si nilimezia nikiwa
kide. Waititu was impeached. Deputy wake alikuwa anaitwa Nyoro.
Unajua nilimezia nikiwa old. Ituka 5 years jo.
Nyoro.
Sieni alikuwa na repair Juja Road kutoka nikiwa mtoi baka nikiwa msembi. Nyoro Construction. Ziko usho na kitu kama
hiyo. Siku ilikuwa na mapotholders jo.
Jo. Yenda alikuwa anakuja kuweka mablanketi jo daily jo. Nyoro Construction.
So ndira imekula na Moi.
Ndira imekuwa hapo for long sana. Nakumbuka juu watu walikuwa wanashinda wakimu enjoy. Sababu hizo pothole alikuwa anaekelea. Rasha kidogo zinakuwa kimile.
Zao napata juu inaishi vizuri, inaishi soft.
Yeah.
Yuko hiyo rail kuna julikana gidare mzima jo. Nyoro Construction.
Na sasa hizi bado umeiachia.
Yuko sasa hizi ziko Kiambu sasa. The vile waititu walitoka I think alisimama. ama I think alikuwa governor kiasi.
No, alikuwa deputy. Juu hii
tunaye alitolewa kijiko.
Walingia na one ticket.
Lakini kwa governor, kwa governor deputy juu inakuwa poa. Ukisikia hakuna ninachomewa juu kutu pale tu Yesu Kristo. Nionekani.
Sasa ndio nampeleka kanisa naomba vitu utapiganua na Mungu.
Yeah. Hata ndio ndio na. Lakini akamse unaona yuko Kenya mashatoka tu. Ila.
Ndio na yuko Kenya.
Uwekeza.
Wa Johi yuko Kenya cho.
Si umesema kwa no fly list.
Yuko kwa no fly list. But unajenza kwa alisha sneak out. Kuzigwe nenda kama juu na. Hapo ndio ndio kitu watu ni mabaga na. Kiona unaona ga tu live. Unasapata tu hata wa Johi. Umetoka kumpatia cash you guy. Bunda la cash. Funa muona Johi Instagram. Yes. That's what I get you. Hey. Hii ni George Washington si mimi nimekudia hiyo. Na hiyo Benjamin. Ndio ashiria ile kila Jesse wengi wengi kwa store Dubai. Ina baido. Some expensive perfume ya $1000. Hajibu. Like they just misuse your money. Alafu shida hii ti waga they get away with it. Hey, majuu. Go to killer and it was made of. Made of what 150 years.
Made of alikuwa politician
ama IMF.
Si ilikuwa raya Ponzi scheme, kuna run Ponzi scheme. So kile kwa na do, tuseme sisi nika tuseme nianzishe sako, si ndio? So nimeanzisha sako, so ni nyinyi wawili. Hata sako ijaenda fa. So yana na deposit. Ina kupatia ka profit. Sile ndio yako bado niko nayo mob.
Yeah.
So alafu eventually when I am nakaa kuitisha donyo wote wawili niko like oh shit. Na try to after nyingine nakosa. So alikuwa na do hivyo ni Ponzi scheme. So alikuwa anapatia gawa say profits. So anadanganya na kudanganya hivyo. So by time alikuwa anashikwa kwa mpatiza doza wase. Alifikishwa kotini you guy. Really patiwa go to a clean 150 years.
Yeah.
Hey, 150. Yeah.
Hey, US now raya za. So 150 sio ni car life.
Yes, in life. You're highly dead. You guys have kiata ilika. He's dead. You guys kuna ilona na gajo na. Sema tu afadhali
ni. Karaika Island jo you guys.
Yeah, nani? Anaitwa Patni. Patni angekuwa Kenya, angepatiwa at least 250 years you guys. Yeah. Patni angekuwa
hiyo hiyo golden
majuu.
Yeah.
Angepatiwa at least 250 years.
Kenya the most raisha ipewa ni ngapi? Kenya tushipatia mtu so kweli.
Corruption kweli si. Raisa kuna
of course. Kuna raisa surprise time.
Committee as Danny so.
Unknown.
So
life.
Angekuwa kwa news.
Sisi na kwa life. Na life ya Kenya I think at fall into 40. Kisurvive 40 years na chile. Bosi nimesikia kitu kama hiyo. I don't know how true that is.
Unaona hiyo.
Lakini US you got.
Life ni life.
You guys are dead. Alafu mpeleko kwa moja you guys are planning ira yako mbeki committee. You guys naomba jo endelea na kifungo. Utakufa vizuri.
Hakuna kuachiliwa.
Yeah, hata kuna ile mtu upatoka consecutive lifetimes. Like sasa kwa nini nataka nikufe alafu niki
in case ufuke tena.
Yeah,
back to
you
back.
You gonna fufuka tu uko born again. You gonna unazaliwa tu pale. Like ile country, that's one of the things more admire you in chi. Cuz of course China una nyongo. China hata kuna aga story. China partner angeuma angeuma pamba kitambo.
China waga wananyonga baka ma politician wachekangi na zile za kawaida.
Zile raya zichekagi. Ile unaiba tu unaanza kulilia nyanyako. China ukiiba hivi ni immediately iba kwa huko kwa airport kienda country. Now make sure zitwi ni country gani. Kwa Chinese zitatuma raya.
Zitatuma raya.
Zile za raya za snake in the eagle's nest. Yige unatembea. Ian, unatembea in the streets of Panama. Unangaza. Raya. Unatembea in the streets of Panama. Na shindo like, hey. My shadow looks like an eagle. What's that snake? That's the last thing unaona. Era hivi kwa sababu zile ningine kungaka zile movies aja. Kati kwa nje ya hizo vitu. Kaka ile kuna
Play Mantis.
Yeah.
You guys na Dubai. Nilikuwa napenda hizo movie jo. You guys nilikuwa nakaa pale mbele. Nilikuwa najua style zote. Hiyo yenye amesema Praying Mantis, kulikuwa na Cobra style. Cobra style ilikuwa ni hii.
Yeah.
Unaguzwa kwanza forehead you guy unaanza kutetemeka. Eh, yeye kwanza Jackie Chan akianza kuicheza. Hiyo Cobra Squad. You guy nilikuwa nasema ngoja amguze forehead you guy kanaguzwa. Alafu inatoa sauti nyingine hata kichwa itoage.
Eh,
ni kweli ameguzwa kweli.
Eh, ni kwa serious sana.
kunyachangajoaraishajaribuaaribualionwa karibu
adedialikuanyachangaalikuamelewa
tuakamnarayajoalionwa yugae wajua raya za kawaida azichekagi kwanza kama umelewa hivi and then ulete za ovyo juu unachukulia umetoka raha alafu unakuja kutuleta
toa pombe
unataka kisiranye tu ni zile za mtingile vile ninuanza kana display sio raha hiyo iko na try na fa kwamba do not try this at home. Alafu tukimalizia, of course, kuna history moja ile tulishtuliwa sana, tulikuwa na doctor fulani hapa. Doctor naitwa Dennis Miskela alikuwa anatuambia kuwa vile tuna move from NHIF to SHIF kwa hii SHIF you guy utakuwa kiku visit kwa hao yako wanaangalia what do you own ndio determine how much you're going to be paying per month. So wacha tuanze juu na Ian, wakiingia kwako wanaona wata decide how much are you paying. You guy
wataniambia I'm not eligible.
You just need I do not qualify.
Yeah, yeah. Hata sema nyinyi ngojeni serikali. Kuna mradi. Kuna mradi hapa. Hata kiangalia you guy. Everything is just together. Hata anashangaa wataanza na health gani. Maybe mental health.
Juka yoni jambo ni poa. Or study like why does how does he survive?
How do you survive?
How do you do? You're so strong. Yeah. You're so strong. Then comma mentally. Najua ni serious sana. Mimi wakiingia kwangu tunaweza kosana. Cuz I have to feel I'm living a soft life. I've just denied myself a lot of pleasures out here. But
you get una iko nini amu
of course.
Gucci TV.
Tambua sasa wewe.
Hiyo ni upuzi. So, Mr. Rapto, Israel kikuja kwako?
Mimi tag work yenye imenuka vizuri.
Na kumicha amekuja nao.
Na kumicha akikam. Mroja mimi si mgeni kwa hiyo kitu. Nishafanya hiyo vetting siku fulani. Nilikuwa nachukua loan kwa hizi bank za kiraya. Jina nimelibana sababu alinisaidia. But nilienda nikajaza makaratasi. Waliniambia kijana haina shida. Unsecured loan. Hakuna kitu yote tunahitaji. Jaza karatasi. Nikajaza. Kujaza nikaambua tunahitaji picha kadhaa za kuprove ya kwamba you can manage to pay. Niambia picha hazina shida. Nimepigwa hata KICC kama nimeshika juu mnataka gani? Wakaniambia hapana sio hizo. Tunataka utupigie nyumba yako picha. Tuone zile vitu ziko ndani. Kwambia hey, mnataka picha za nyumba tena. You guys ndio na tukijani jo. Yo bataki na Chapelle wanaona TV you guys. Kwambia tukeni kwa sofa set kwa. Kwa sofa yangu ya brown picha. Nika hiyo rae naitwa Ken. Kwambia Ken angalia WhatsApp.
It would be happy.
Yuge kanambia apana. Piga nyumba mzima picha. Yuge ndiye na maka kwa kitchen. Napiga kale kabana. Yuge.
Yuge unakapiga nuna mtaka mende pia inapita. Yuge inapita. I live here. I live here too.
You guys, hiyo time unajua nilikuwa na mama. Anauliza kwani ni milioni ngapi? Wanakupea unapeana nyumba yetu yote hivyo. You guys nilipiga mpaka bafu jo.
Yeah.
Okay. Aswalko atakuwa nakani kwa bafu kijana.
You guys afu unajua unapata ile time ni kasabuni kama ifika hivi. Haja mla suka tumia.
Kile alafu unajua kakifika hapo kuwekelewa ile jiwe ya kusugua yuke.
Ndio tisika kuna.
Na kangulia fulani hapo kaisha.
Kapata surface zeri.
Nilipiga mpaka TV. Hakuna place kupiga. Nilipiga mpaka mitungi jo.
What a story.
Niliambiwa we want to see the image of the house. Piga kila mahali. So nilizipiga walinipatia do but ilikuwa ni aibu. Because sasa vile nienda kwa ofisi, unajamini msanii. nilienda kwa ofisa raya ziko yule huyo jamaa
anaishi
hapo unaona huyo bedroom yake mattress imeraruka na nakuja
anaishi kwa nguvu za macho
anaishi kwa nguvu za macho
yule profesa je anaishi kwa nguvu za macho
sikuzo nyazi so
yule mpaka mademo alinisalimia you really need the money.
Yeah. Na sasa ukiwa yeah, ready ku welcome na kumicha.
Ah, zizi. Mm. Ah, hiyo acha tuikae. Mm. Ilikuwa aibu you guy. Mm. Ilikuwa ni aibu sana. Hiyo yeah, biashara ya mabanku ambapo watu wapige picha kwa hao aje. Mm. Ni aibu.
Ah, basi sasa ni SHF watakuja.
Mm. SHF watakama. Mm. Wacha kama ni kukama na kama wacha wakama. Mm. But ma picha zi.
Yeah. Ah, zi but they need to kuuliza sasa. They want to see how you live. Mm. Ndio ujue sasa una qualify. Mm.
Yeah.
Unafaa kulipa either tao
wana ukiwa peleka kwa mtu mwingine watamezea.
Yeah, lazima watajua. Mm.
Watamezea?
I guess so. So hiyo ni serikali higa. Sasa tumeaena yes. Na yes wako hii. Haishi hapa. Hiyo haishi. Hapo najua lazima wapeleke kwa tagro. Kawezi wapeleka like haya nini.
Yeah. Yeah, mimi naweza wapeleka tu gidhare basi. Mimi naweza wapeleka tu gidhare.
Because mimi nafikiria tu hiyo design ya. Unajua hii itakuwa tu pale. Mimi ni muhuni na kumicha. Sijui kama amewalewa maye ni muhuni kama mimi. Mm. Yeah. Siku na make sure tu government program na kumicha kuja. Mm. You get my time na fungulia na kumicha you get my steady kwa mlangu.
Adua mana guonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili. Atigi lugha ya kimombo nyako. Baby nikikuona nafurahia. Nataka kukupenda kama gorma.